tsa lona ha tshwenye taba tsa lona kaofela ha o sa tlabe wa patela ha o sa pepe ka polela bosi ho tswela boskela 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 bosi ho tswela boskela
para mafone mkhalakhala ere ko tshele taba taba ha o ntate wa next door o rekele koloi thata a sa re bona ke tsitrata ntate o bula mabane lata ka lerata ba mhlatlwa busi ka panta
Operation Darita va correct, breaking news, my calendar, figure them up, Kelly. Lens your mix, relax, calculate, I see a correct, my man, keep